far to find your love. I moved so far to find your heart. So no, yeah. I moved so far to find your love. I moved so far to find your place. So no, yeah, yeah.
Natambula buli lugendo nakunonya w'omuwendo kutaka lya saba sajja chuchu maguru nyondo nakulindanga tojja nafuna n'okutya nti agabiga kuba nakubanga amasimu wandeka mwefumu nawandika ne kubbaluwa nensigala kusaba dduwa wadde ndi spasta nalabanga wakati waffe waliwo traffic jamu batandika okuseka batandika okusinika saalina kyakkola mu birowoozo ebingi nawandika akayimba nti nnoonya omuwala amalayika yagenda n'atadda way back to story kankulinda amadda jeki
baseka bebuza walaga wa mufano banda banga ndi musanyu nawe binji nyo bituise mu mapenzi nze nkwagala kufirako I moved so far to find your love. I moved so far to find your heart. So no, yeah. I moved so far to find your love. I moved so far to find your place. So no, yeah.
Laba buli jonku nonya, gwe buli jonku wenja. Sikulaba, sikufuna mukwano zetegera. Olw'okuba nkulinda, balala balaba ndi mulera. Tero pala pala nyane ne byenkola tebijja. Mbeera sefuna, gwe mbeera sikuziga. Ne bakyali banjerega nti beebulobodde buziga. Sitonyesa maziga, gano maziga gasiga. Newe mba kye nnina okukola otegere nti nakwesiga. We natuukira ewammwe mwali mwasenguka wodda. Nafuna n'emize emibi ntambula neeyogeza. Twatta omukago nti we ndiyagalira ndikunona. Tewali kye nnayonoona. Saayagala kujja wammwe kanga nkyali yala. Nalina okugoba w'enjala. Obutakuswaza nzije mu bitiibwa ebijjudde. Kuba embaga amakula. Tuveewo nga bakkiriza. Nkulyewo ng'omunene.
I moved so far to find your love. I moved so far to find your love. I moved so far to find your heart. So no, yeah. I moved so far to find your love. I moved so far to find your place. So no,
mbuze kenye chitufu kumpi mbadera nkusubwa ndina mukisa okukulaba nze tewali kye nkukisa engeri gy'oniriramu mpulira njagala nakkuliisa oli meaning fulu nga dictionary y'oluzungu nange ndi hard working yokire ngamiya mu ddungu sandikufunye naye kuno kwagala kwa mungu eno chansi kandikozese ng'omutemu alonze muntu ngenda kuyisa kikungu olinantala bikalabika ng'omujasa atalina busungu kenfunza mu kigere omukwano guntujja oh. Kutwalika olabe kutata ne mama yanka kasiza kya matoke ajja kuwata lara shemi brizi natambula.